Deuteronomy 19 verse 1. Lapho uJehova uNkulunkulu wakho yakunquma izizwe, izizwe lazo uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona bese uzixosha wakhe emizini yaso nasezindlini zazo. Verse 2. Uyakuzahlukanisela imizi emithathu phakathi kwezwe lakho akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho ukuba ulihle. Verse 3. Uyakuyilungisa indlela wahlukanise kathathu imikhawulo yezwe lakho uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ukuba ulihle ukuze bonke ababulali babalekele khona. Verse 4. Nansi indaba yombulali uyakubalekela khona aze aphile. Ilona lowo obulala umakhelwane wakhe kungengamabomu ebekade engamzondi. Verse 5. Njengomuntu oya ehlathini nomakhelwane wakhe ukugawula imithi, isandla sakhe bese sigalela ngezembe ukunquma umuthi, insimbi iphunyuke emphinini, imshaye umakhelwane wakhe aze afe, lowo uyakubalekela komunye wale mizi aze aphile. Verse 6. Funa umphindiseli wegazi amgxoshe umbulali sashisa inhliziyo yakhe, amfike uba indlela yinde, amshaye aze afe noma ebengafanele ukufa lokhu bekade engamzondi. Verse 7. Ngalokho ngiyakuyala ngokuthi uyakuzahlukanisela imizi emithathu. Verse 8. Uma uJehova uNkulunkulu wakho ewandisa umkhalo wakho njengokufunga kwakhe koyihlo, akunike lonke izwe athembisa ukubanika lona oyihlo. Verse 9. Uma ugcina yonke le miyalo ukuba uyenze engikuyala ngakho namuhla, umthande uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe njalo ngezindlela zakhe, wozithasisela eminye imizi emithathu ngaphandle kwaleyo emithathu. Verse 10. Ukuba igazi elingenacala lingachithwa phakathi kwezwe lakini, akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho libe yifa lakho bese kuba igazi phezu kwakho. Verse 11. Kepha uma umuntu emzonda umakhelwane wakhe, emqamekela, amvukela, amshaya aze afe, abalekele komunye wale mizi. Verse 12. Amalunga alowo muzi ayakuthuma amlande lapho amnikele esandleni somphindiseli wegazi ukuba afe. Verse 13. Iso lakhe aliwukumhawukela, kepha ulikhipha igazi elingenacala kwa-Israyeli ukuba kube kuhle kuwe. Verse 14. Awuyikususa umcele omakhelwane wakho abe ubeka abadala efeni lakho yakulidla ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika ukuba ulidle. Verse 15. Ufakazo yedwa nje akayi kumvukela umuntu ngobubi, noma ngesono, noma kuyisiphi isonana ngaso, ngomlomo wawufakazi ababili, noma ngomlomo wawufakazi abathathu, indaba iyakuqiniswa. Verse 16. Uma ufakazi wamanga emvukela umuntu, afakazi ngaye ngokubi. Verse 17. Amadoda amabili axabeneyo ayakuma phambi kukaJehova, phambi kwabapristi nabahluleli bayakuba ngcono ngaleso sikhathi. Verse 18. Abahluleli baphenyisise, bheka uma ufakazi engufakazi wamanga ufakazile, amanga ngumfowabo. Verse 19. Niyakwenza kuye njengalokho ebecabanga ukwenza kumfowabo, kanjalo yakukhipha ububi phakathi kwakho. Verse 20. Abaseleyo bayakuzwa besabe, bangabe sabenza ububo obunjalo phakathi kwakho. Verse 21. Iso lakho alukhawukela, makube ngokuphila ngokuphila, iso ngeso, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo.